Nkwasɛm bere ne onua ebere aso sɛ obɛti nkwasɛm ɔmɔde asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛɛ wɔ na wasɛm wɔ sɛ nkwa asɛm ebere edu ɛyɛmsomfo Akwa Ifod ɛna me ne wɔ atwa asɛm yi mɛsrɛ ne die mu sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdomfoɔ no mabɔhufoɔ ɛda wase w'akwannya a wode ama yɛn ɛnya akwannya sɛ yɛtie w'asɛm ɛfa akoma ne adwene nyinaa ronom sɛ w'asom berɛ no ase na yɛhu adi kyerɛ yɛn ɛberɛ a woma ɛsua w'asɛm yi afade nnipasɛm biara ɛsi nkyɛn na common sense asɛm bia so ɛsi nkyɛn na yɛmfa yɛn ho nto w'asɛm so afade deɛ a ɔni wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no ɛne wafa wo sɛ ne kra ɛne n'agyenkwa ɔni wɔ nso bɛkɔ so ara afade ato ne gyidie mu wɔtumi atena ase ama wo sɛ woba a ɛmu biara anyɛ wo yeraba ɛda wo ase ne Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpae yi amen ɔdɔfoɔ a wokyie me wɛhu asɛm no wɔ Hebrifoɔ nhoma a ɛti no ɛyɛ du a ne yi mu ɛnso ɛyɛ aduonu mmiɛnsa Hebrews chapter 10 verse 23 ɛntie deɛ Onyankopɔn asɛm ɛka kyerɛ wo ɔsɛ momma yɛnsɔ anidasoɔ asɛm a yɛgyina so kaa no mu pintim pintin ɛfiri sɛ ɔnokwafoɔ no deɛ a wahyɛ bɔ no momma yɛnsɔ anidasoɔ asɛm a yɛgyina so kaa no mu pintin ɛfiri sɛ ɔnokwafoɔ ne deɛ a wahyɛ bɔ no asɛm yɛ dɛ papa asɛm ɛkyerɛ yɛ sɛ let us hold fast the profession of our faith without wavering for he is faithful that promise nea wafrɛ yɛ no wahyɛ yɛ bɔ ɛti no gyidie no a yɛde afa kristo sɛ yɛkra agyenkwa no saa gyidie no momma yɛnkura mu pintin momma yɛnyɛ no gyeegyee mu ɛnti ɔse hold fast to faith momma yɛnkura yɛgyidie mu dedededede paa momma yɛmfa gyidie no nni agorɔ momma ɛnhihim yɛgyidie mu gyidie a ɛgyina ɔhɔ pintin ɛgyidie a ɛmfa ahweaseɛ mma deɛ onipa bɛka biaa nea nyankopɔn aka no ne yɛgye tom kyɛn deɛ onipa sɛna medin kaka sɛ de bia nnɛ no nyame asɛm no woka a na wahwɛ yɛ na wama ho kwan ma nnipa bi de common sense ɛna nnɛ common sense na yɛde som nyame ɛna common sense nyamesɛm nyɛ common sense ase mu deɛ nyankopɔn asɛm aka no ɛde ɔ sɛ hold fast to the faith woma yɛkura gyidie no mu pintin yɛ sɛ kura adeɛ mu pintin a yɛkyerɛw sɛ adeɛ no yere no som ye a ɛmfiri wo nsa saa na satan afa akwannya kwan bi so akwan bebree so na wafa so sɛ ampa obree so ɔbɛsɛ wo nyame mma bɛfa koro obree si sɛ ɔbɛtwe nnipa aba no nkyɛn ɛno nti no ɔde biribia ɛnɛ aba abɛyɛ akwansideɛ ɛma no ayɛ sɛ ɛnɛ deɛ nkwa asɛm a ɛsɛ yɛka no berɛ biara ɛdwane firi nkwa asɛm no ho bade mɛhyɛ wo nkora nnɛ wiei sɛ kora nyame mu ye sɛdeɛ atwerɛ sɛm no ɛka no ɔsɛ mo menkura mu pintin pintin paa ka sɛ pintin a sɛdeɛ medin kakaɛ no adeɛ no sɛ wogye mu ɛma no yɛdɛn ɛhwe aseɛ ɔhu asɛm no ɛyɛ asɛm a ɛwo ne dasoɔ ɛsiane sɛ bible no ka ne pefee na ɔka ne plain sɛ ɔnokwafoɔ ne deɛ wayɛ dɛn wahyɛ yɛ bɔ no bio ɔnokwafoɔ no nea wahyɛ yɛ bɔ no nea waka fa yɛ ho biara ɛbɛbɛm onua
bibiara onyankopɔn ase wo na wode wo ho ato so no bɛbɛma ama wo. Onyankopɔn nyɛ daadaafoɔ, mama obia ndaadaa mo, mama wadwene nyɛ wo tanta, na mmom no ɛnyina pintin. Woyɛ me dɛ sɛ kyerɛ sɛ gyina pintin, ɔhye wo nkuran sɛ momma yɛnso anidasoɔ asɛm a yɛgyina so kaa no mu pintin na yɛnya ahomgyeɛ wɔ Onyankopɔn. Nnipa sɛm no dɔɔso, nnipa yɛde yɛ ho to ho so no dɔɔso. Ɛnɛ obi de ne ho ato ne sika, obi de ne ho ato ne gyapadeɛ, bibi a wobi ɔde ho to so kyɛ Onyankopɔn no, ho ana ma wonya saa deɛ wei. Ade baako ade biara ɛyɛ na meka no sɛ wokɔ store sankɛseɛ a yɛfa no sɛ ɔdontɔn ɛngi sankɛseɛ, spare parts, nneɛma nkɛseɛ, ebi wɔ gugu abɔnten na anɔpa no wotwam wɔ mpo no a wo na kɔpɔre bi a woanhwɛ ne yɛbɛka sɛ woyɛ ɔkorɔmfoɔ. But ɛbɛtu awummere no yɛbɛpɔ no na yɛde chains na asosɔ mu na yɛde palock atom, yɛde ade akata so sɛbɛyɛ a nsuo tɔ a ɛnka no ɔgya ho kɔ fie. Sɛ ɔkɔ na ɔdomfoɔ no dom no, ɔdomwura no dom no, na ɔde da foforɔ so san kyɛ no a saa na waba sɛ wamfa ama no a deɛ ɔyɛ yɛ nyinaa deɛ ɛguo nyinaa ayɛ ɔkwa. Nti adɛn na yɛnkura gyidie no mu, yɛnkura Onyankopɔn mu yie na yɛntumi nnyina hɔ, yɛmfa yɛ ho nto no so yie sɛ ɔno na wahyɛ yɛ bɔ, wama yɛ adekyeɛ. Mena de biara meka sɛ nnipa wɔ na mmiɛnsa ɛna te asase wei so. Ɛno a o ɛtwam, ɛnɛ ɛna ɛkyena. Ɛdeko nti a ɛno na ɛtwam na ama nna bɛto no sɛ wowɔ akwannya sɛ woyɛ ɛsesaeɛ, woyɛ nsakraeɛ bi ɛwɔ anammɔ bi a wotuu ne nnora amoa wo. Ebi ɔkyerɛ na mba no Herode Yesu Kristo aba paa mepɛ sɛ mɛkamfo Herode Yesu Kristo ma wo sɛ wo nua, ɛmfa wo nto ogyapadeɛ so. Wɔwɔ store sankɛsɛ wode bankfoɔ yi a ɛdu yɛfrɛ no sɛ anapa no kɔ bank a de lie sika yi yɛka no nipa kɔba adeɛ sa yɛgya ne nyinaa hɔ ana nti yɛnso gyidiɛ no mu pintin na ne wahyɛ ɛbɔ no de biara de ɛhia wode bɛma yɛ. Wobɛgya ne hɔ, wobɛgya ne hɔ, obiaa wo biaa fam bank CEO manager ho ayɛ so wo anhoan nyinaa bɛsi fam ɛwia no de security mmienu ɛde anwɛn sɛ ɔnwɛn dan no ɛno koraa so wobɛkɔ hɔ na wada. Nti deɛ wahyɛ ɛbɔ sɛ wobɛkora yɛ no momfa yɛn ho ato no so. Ɛsɛ Kyerɛwsɛm so ho ɔde wɔ ho toro ade so no adeɛ nyina di boa wɔm na ɔwie wɔn yie. Onua hyɛ nkra ɛfa ho nto bibia so da biara tomorrow may never come biara ɔkyerɛ amma. Nti kora gyidie no a Onyankopɔn de adom wo no. Adɔfo no menyɛ nnipa nyinaa na ɛnya nsɛdeɛ yɛnyɛ yɛ o, Onyame adom yɛ saa hyɛ ɛbɔ nea waka fa yɛn ho biara no ɛbɛpam. Ɛyɛ na bi si o nnipa akyɛ w'asase so 70 nnipa dɛndɛn ɛyɛ mpayɛ ana Moses bɔ ɛfiri ɔte ɛyi no nyinaa so bɛdu 120 na sɛ yɛtumi atena ase yie a saa bɔhyɛ wo yɛ da hɔ no babɛtom no mmie no. Nanso Onyankopɔn ma wo ahoɔden no a ɔremma wo ahoɔden a saa 120 ne sɛ wobɛnya a wobɛyɛ mmerɛ wo ɔma wo ahoɔden a pomdin wɔ mu bɔma ohu wo ne w'asefoɔ nyinara na ɛne hia wo da sɛ sɛ wode wo ho to Awurade so no ɛbi deɛ ɔse ma yɛ akwaraa o mayɛ wo panin na mehu ɔgyidinii a n'asene sɛsradeɛ da sɛ wode wo ho to Onyankopɔn so na wokura gyidie no mu pinti a mɛse wokɔpa kyɛ wɔ biribia ho da Onyame naa bɛpɔ kwaato wɔ bi akwaa ne sɛ sɛ nea wahyɛ bɔ no ɔnokwafoɔ no ne wahyɛ wo bɔ asa ɔnokwafoɔ ne baabia wo ɛnɛ hwɛdeɛ a sɛ woba memaemu a memetie a mekai ka sɛ wohunu ene ni panti ema ni panya kwenye school a na yeko obi ko page ma wonye biaye masa se woman ya mitimu gana ya hweni ye na se yempenimfo yi se even a do bosumia odwumani sika biaye ti woto okakra kakra kakra no so one hwen won siesie no badura ni panti ase ya mfama na ya nkola ye ba no se dia yesi bo won trimoden na obi ba ko school a e ko je snit wan wan bra ko ji we no we bra na se papa ko ne papa anya snit e wan ko ye djuma excuse me entia snit a na se won wan ko university ana eh ene ni pasem adosu barua utimi me catch so se ne wa shebbo no oyono kwafo se braso se nyame so be hye wono mbe ni nyama obe hye ade ba kon se kuraji di ni mu e ma obia a emu wa bamuda jina printing na mu se nyame ba ye uno ya utemi so mfa kristo kraje nkwa bible ni dane di pefe sampa npe nyina ye boni na boni akotu aso ni owo nya ko padwa chane dan kwa onra de Jesus Christo dimu don ka fure de Jesus Christo ma sa fa Christo se wo kra ane wa chenkwa se be o pie na no mie no yan yo yiraba ane mo mpai wa de Jesus wa fo so cheme na minim ane me ti wa sam sam pa an kwa je kutu na gutu na ma an kwa je fa sam kra chenkwa ari ma men tra sam amen kwa na Jesus wo pia fade menya uncha ko mene memenya ne masifo nyara sedia Joshua kana mene mfifo nyara yabasumbu urade sobo sampa ya mse free sabri ko gbe hun sakraye so free bebre e wa brabo na ufi e wa somfo akwa Hereford na amde asemi free life word media ministry hall and amde brew www.lifeword.org www.lifeword.org wofe nkwa sama bukwa benya kasafu hudu bia ewo ho bete phone number 0244869499 0244869499 baba yamishra ose uti nkwa sama yamsumfa kwa iPhone bye bye.